Yeah. Wanena TV.
Sina unyonge si delay kama echo. Konde gang atetewi baba level. Staki tuzo masaka wa Sacramento. Nshajitoa sadaka Sacramento. I'm rebel. Lebo gani kutwa mna saini mazombi. Kupelekeshwa puta kama ngondi. Mtawekwa sana bondi. Unju bado fresh kwaje mic fight. Tight like virginity. My guy why lie. Wala sioni haja yako brat nigga. Mkitaja na jango msinsa wa taktika. I'm in talk with ya. Teacher the black preacher. Na iyo vocal ya romanza I don't fuck with ya. Nando kwanza nime pafundika. Game tough leo patachimbika. Nime kasirika. Mnagea mwele weki mmegafirika. Api kusu hao watu fake nime safirisha. Nimesha zika. Mtu wa kumind nimesha fika. Amwezi tena kurime design nimesha shika. Baya, oya mo plus mcheki papaya. JCB mguse chumu mcheki na kaya. Cheki na kaya, so familia uje na kaya. Muziki nene subiri goncha unge mawaya Marapa ni miraka ya kuchovia. Wamevamia chaka zina waka karivova. Na spray body over maridadi maridoda. Kari yali ndani shoga. Askari gari mwoga. Tanesku, Kentania, Esku. Na wapa ngumu kumeza so fine ni testful. Yukwani huna mizuka no fans wanna tape you. They shoot na miss na utena kwa day 2. Rebirth ya binunuki na daily ni debut. Hizi siwa akili mnemba we pimbi welewi tu. Kipindi una play fool. Do mimi na train troops. Genero akikosi kazi you know my gang crew. Numbers don't lie. Even hips don't lie, Roma. Acha ulagai na kujona spy kai informa. A flow chindo naeza sema kai California. Wakazi mpe marifa huko so kibama ili moja. Tusha kuchoka naeza newspaper headlines. Show yako kipanda stage kwangu bedtime. Kelele mingi na kumute neka red wine. UB40 revival kuamsha dead minds. Yeah, ndoto zangu zina deadline. Above the law na vukaga na red light. Yeah, mipango ni kuishi great life. Mina wanangu weekend bitch kuwave kite. Flow hizi maboya kamwe hamwezi bite. Na meno yenu ya maziwa watu wa cake slice. Biashara yenyewe fremu ya chupi. Na bado ruti za Uturuki hazikauki. Natuona mandusti mnajidai mejipata. Mapusti mezeni kamusi ndo mtaninyaka. Na nikayataka ni huyo goncha. Mori kama DMX New York Yonkers. In fact I'm the reason why you go bonkers. You're on the wrong time nigga you no monster. Na uwa kana toka murder ink G. Usisahau codes Leonardo da Vinci. Underground king bling zed the pimp C. Marathon continue rest in peace nigga Nipsey. Tabaki kwa one of the best rap figures. The rock Marcella Sarone the rock divas. The return of the mommy geezer. Funga kaski HBC is a rap nigga.